ZWAP.com.
Shaka, I bonela nya fagaza nam. Sholozi mama. Bati lomfoka ze wenza nga. Jena bantu beshangana nga. Sazu busi shalo. Hey, go tato lo. Yo no bubele lo. Adu keti lo. Sazu busi shalo. Hey, go tato lo. Yo no bubele lo. Adu keti lo.
Sabanye bambi zumsholozi baye uyingozi uyinkosi munigeni isihlalo sokho sabanye bambi zumsholozi maye uyingozi tsawa indonga ze Jericho wo 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 tsawa siwiswa ngukapsa desmo wo 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 Abanye bambi zumsholozi maye uyingozi uyinkosi munigeni isihlalo sokho abanye bambi zumsholozi maye uyingozi tizawa indonga ze Jericho wo 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 tizawa siwiswa ngukapsa desmo
Yeah. kung foga mota yamshwele sela osakubanga isihlalo sobukhosi phela ukwena inkosi eh mina ngiyena umuntu osheshu kuvuma wena awuyona itape aim ukuvunywa ngabushisisa kwenyanga egquma that's why ngihlonipha ushuni wakho dura ngiyena umuntu osheshu kuvuma wena awuyona itape aim ukuvunywa ngabushisisa kwenyanga egquma that's why ngihlonipha ushuni wakho dura ngitsikiyelani inkosi yabiyano ngiyena umfoka mothe qobilandelani imilando kunyuka sebampethe nangezandla bophilato bethi namhlanje bafana kuloni langa lam no mina bengithanda ukukubonga kuni kazishuna nje nothola kuni dawuthinta khona kuyaphola kuni kusithoba manxeba kuni mina bengithanda ukukubonga kuni kazishuna nje nothola kuni dawuthinta khona kuyaphola kuni kusithoba manxeba kuni
ngikeni indlela nami ngithukumba bazokweshumela ukuhlala phansi bakhuluma ngathi bayamazi othi nginixoxela indaba eningayazi siyisikhondlakhondla sahlula abantu bathi baza umculo wabaphansi ngoshuni labantu abadlala ngegeje eziliwe kohlukana imali phansi kodwa ke mvume
kodwa ke mvume
kodwa ke